Uganda Cancer Institute dwali lijanja bako okolomu Uganda lila bude njiweta agawabele uo ngiri wana Uganda jibate gira magezi ngiri kokolono jaino kujanja buwamu marwalido ngabe walokoze saed dagalali nitonde dede iliite ilia habo nechigende uchoku agalo ukwe janjaba chukanga binobyo nabifira koko okolono okwe yongiro kunyweda nonkusinki njaba na Uganda Dr. Fred Okoko ono no musawo mukugu mukujanjaba obulwadde obwa kokolo okuva mu Uganda Cancer Institute agamba nti bana Uganda abasinga obungi bakozeseza nnyo eddagala lya habbo oluvannyuma lw'okukizuula nti balina kokolo kubanga bagenda bamulanga bagenda balanga abo ono na wali ne balimba abantu nti hayinza okubawonya obulwadde buno obwa kokolo kumbe kireetera obulwadde buno okwongera okukona okuva mu alipoota ez'enjawulo eziva mu Uganda Cancer Institute ziraganga abalwadde abali mu bitaano bebasangibwamu kokolo kyenkana buli mwaka abali mu 15 bebasangibwamu kokolo buli mwaka era nga ku mulundi guno Kampala ekyasinze okubaamu abalwadde abengeri ng'eno bawandisibwa abalwadde 10 buli mwaka ababeera balina obulwadde buno kyokka ebiriwo ebitiisa biraga nga abalwadde 70% ku buli 10 bagenda otuuka mu malwaliro gano ng'embeera yaabwe yayonooneka dda nga kiyinza okubeera ekizibu okumuzza engulu kubanga ono abeera atuta obudde obusinga obungi ng'akozesa eddagala lya abo ng'asinziira ku Uganda Media Center olwaliro ku mukolo ogw'okujjukira obulwadde n'okulwanyisa obulwadde obwa prostate cancer obukwata akatungulu k'abaami mu mwezi guno gwa November nga wekyalangirirwa Dr. Okoko w'asinzidde n'agamba nti obulwadde buno bweyongedde nnyo mu basajja era nga bututte ekyenkana ekifo ekisooka obukyasinze okutirimbula abaami naddala mu mwaka guno n'emyaka emirala egiyise
bannaffe tulina bannaffe abalanga nti balina eddagala lya kansa mbadde mbakubiriza by the way kambaseseeko abatamanyi nti ne bannaffe abalanga abo bajja ne tubajjanjaba mbadde mukimanyi omuganga teyeganga naye ati bwe bajja batugamba saagala bategeere nti yenze kyo njagala mukitegeere nti bannaffe abalanga nabo bakola ki bajja naye nga eriri oba alikozesa oba talikozesa oba akimanyi nti terikola